I reira te whakakauri te tanga aira nei noho mai, haere tonu kawe tonu i ngā haepapa, i ngā hiahia, i ngā wawata o roto i te rangai pāpāho. Aira nei, haere, rukuhia, whāwhātia tētahi anō ao, e tai ai e au, te whāngai, te mahora i te reo. Ki tētahi taumata erere tōtika ai ki ngā kapua, ai anō, ki ngā whenua, o te ao.